nga tuvuddeyo abamu ku baminisita abakasiddwa n'akakiiko ka Paalamenti akavunaanyizibwa ku nsonga z'okakasa abantu abaabalondeddwa n'omukulembeze waakuno akayitibwa ka Parliamentary Appointments Committee bongedde okulanyanga bagenda okuweereza bannayuganda bayite ne bebandikomye mu nteekateeka y'okulaba nga bannayuganda basobola okukyusa obulamu n'okulaakulana. Minisita Omumbeezi yalondeddwa ku buvunaanyizibwa ku nsonga ezibyamuwulire n'okulungamya eggwanga Arion Oyoko Driya atubulidde nga bagenda okupanga bw'atyo akulagana ne baminisita banne mu mbeera y'okulaba nga balwanyisa obulyake n'obukenuzi obufumbikidde naddala mu Uganda okulaba nga bannayuganda basobola okutuusibwako obuweereza. Kyokka ye minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebweru w'eggwanga eyalondeddwa ng'ono ye ambasada Adonia Yebale atubulidde nti bingi ebisoomooza Uganda byagenda okubanga bw'atyo akolako okwongera okugatta omukwano wakati wa Uganda n'amawanga amalala ekinayamba okulaba nga bannayuganda bonna ali bagenda bafuna obukaawo bubiri bw'ogenda mu mawanga ag'enjawulo okusobola okubanga tyobwetyo embeera esobola okutereera era asuubiza nti bingi byagenda okukola mu minisitule eno ebigenda okwongera okubanga tyobwetyo oboolyawo omukwano ogubaddewo n'amawanga amalala gusigala ngutambuzibwa bulungi ekinayamba n'okutumbula ensonga z'ebyobusuubuzi.
The issue was how do we manage Uganda's foreign policy, you know, with the global challenges, Ebola, global health, climate change, peace and security, all the regional issues, but also Uganda's image abroad. As you all know, I was once a journalist for many years, but I've been a diplomat for 27 years. So my experience at the UN and in the region will come in, and my priorities will be to make sure that whole government approach towards foreign policy. The issue of foreign policy is not only the Minister of Foreign Affairs, all the ministries of trade, of health, of internal affairs, even parliament, so that we are all well coordinated and we deliver for Uganda in implementing our foreign policy, which is based on patriotism, regional integration, and pan-African. And as a Minister of Foreign Affairs, I'll make sure that there is a whole government approach towards addressing, you know, these are not only global challenges. You know, you have seen global public health. Ebola is here. You have seen climate change. You have seen peace and security. The wars in our region. So that Uganda has been a regional leader.
Yebali era asinzidde mu lukiiko olw'abamawulire n'ategeeza nti ensonga z'ebyobusuubuzi n'okubanga zisoosowazibwa nnyo kubanga bangi ku bannabyabusuubuzi abaagala okufulumya emaali yaabwe ebweru w'eggwanga okusobola okugifunamu ensimbi eziwera. Kyokka agamba nti agenda kutunulira nnyo n'ensonga n'amayengo ga intaneeti okulaba ngassibwa ku bbeeyi kubanga abaddewo abamu ku bannayuganda abaagala okweyambisa intaneeti okusobola okukola emirimu egy'enjawulo olwo olw'okuba nti mu kiseera kino egulabuwanana kiremesezza bangi okusobola okugyeyambisa okubaako kye beetuusaako.
I also promote business and investment. You guys soon are going to be enjoying internet with Starlink. I brought together with my colleagues, the US ambassador and others, where Starlink has been licensed to operate in Uganda. And internet will be everywhere. On the water, you know, in the rural areas, in the mountains, everywhere. That's a major achievement that we have done. Also promoting investment and trade is also not only preserve of the Minister of Foreign Affairs. I think where the weakness is cooperating, the whole government approach, the Minister of Trade, the Minister of Foreign Affairs and other MDs, we need to really coordinate.